obulisa ngumxaki wezo ngakalungu umfana ozalwa endaweni yazo isoloshi ukuthi kusemathishaneni isigodi la ubuya khona. Ukuqala kwamcula ngiqalela kahle 2016 into engenze ngacula umaskandi ngikhule ekhaya vele bebedlala uthwalufu umfazi omnyama kuyinto eyangikholela ekuthenini ngiwuthande kakhulu umaskandi ngoba umalume bebethi uma behlile bebedlala wona umaskandi. Kwayinto-ke eyangenza mina ngawuthanda kakhulu umaskandi. Ngasuka-ke emakhaya ngazofunda eGoli, kufika kwami-ke la ngafunda ngahlangana ney'nsizi impela eziwuthandayo nawo umaskandi. Ngagcinisa umuntu odlala isiginci-ke lapho-ke ngangena-ke emculweni 2016 neqembu befana bakalo Bhengula. Mina senginama-album athe kuba mabili ngingumxakwezo. Ngikhipha 2017 ebethusizi, ngakhipha eka-2018 ebethibadidwa ingoma, okuyiyona engisebenza phekhwayo njengamanje. I-album efike impela abantu bayithanda kakhulu ngendlela emangazayo. Kukanti-ke eyeza next year vele nesihloko sesikhona sekuyithi khona shintsha isitayela. Kuyabe konakale kakhulu bhuti lapho ngithi ngichaze impela abantu bengaze badideke ngoba nabalandeli sebangibeka nje bathi yinini inkosi yentambo ngokusemthethweni le ngakithi ngomthwakazi. Bayazi-ke nabo bafana ukuthi mabebhekane nami bayaqela impela. Bese ngithi insizwe engibambe nazo la engakusho nje impela yinjebomvu kakhulu indoda zimelimonti, okuyiyona eyangibheka esigingqini, okuyiyona futhi edlala isiginci kwezinye zey'ngoma, idlale futhi no-bass guitar ne-keyboard, ibuye futhi ibambe nakuma-backing. Iyona phela indoda engiyibambe nawo kakhulu. Bese kuba khona-ke amaqembu lawo esisondelane nawo anjengama-bass amahle umaswazi abafana balo Bhengula, amanxusa amahle. Insizwa mpela esibambisane nazo kakhulu kwinjebomvu music production, engikholela ekuthenini sizokhula sonke siqhubeke nje senze lo msebenzi ephambili. Ngibonge futhi nakuwena msakazi ithuba onginike lona lokuthi ngiyiveze nanokuthi abantu bebengazi. Umxakwezo uyatholakala-ke kuFacebook, yathi Mxakwezo Ndlovu, noma uthi Mxakwezo inkosi yentambo, noma uthi Mxakwezo music production, lapho engithola khona. Ama-CD atholakala kumina, inamba engitholakala kuzona zithi 0786746229 0786746229. La ngitholakala khona-ke uyangifonela, uyangiwhatsappa lapho kuzona lezo namba bese uthola ama-CD yami. Ngokuhlala ngila eGoli njengamanje la ngenza khona umculo wami, la ngiphusha khona. Ngiyabonga kakhulu msakazi ithuba onginike lona. Nje ngifisa ukuthi ngikhule nabalandeli bebengazi. Ngibonge nawe nje isikhathi onginike sona. Ngithi nje inkosi kwandisele. Ngiyabonga kakhulu, ngizwa nje ukuthi besisapoti abalandeli bethenga ama-original CDs nama-DVDs.